Fuaka y Capaca.
It's that same music, baby. Another J.O.B. class.
Zanis,
Fuaka y Capaca. Mwemba na Milando.
Hey, yo, Charlie Blacka, see ya.
Imo a pipito, paka mama nyanya,
ulevu,
ndefu sikafuta, ula nikareza,
ulevu,
urubula katanganika,
ulevu,
usa munyosa,
ulevu,
foka ikapaka,
ulevu,
mapasa kwa banzani,
ulevu,
bauze, bauze jeho,
ulevu,
bauze, bazinkara na ule.
Atirubia ni wala
Usepati ni anyoko
Atidora sumufuna
Usedora ni anyoko
Muntu sisi na mawala Ufuno tire tela nkondo Mwine lungu wa samba Humu fikisa na tumiponjo Ako kamwiri kemu songola Manje manje wazaka sotola Chenjiye mwenzo irira Mwaiyo na futi mwambonyoza Lero wa sadawa wama Mairo venzeri wa boza Apipito makula mabisi Mwai wala nyama soya
Imo apipito Waka mwa nyanya
Ulevu
Ndefu sikafuta Ula nikareza
Ulevu
Urubula katanganika
Ulevu
Usa munyosa
Ulevu
Fuaka ikapaka
Ulevu
Mwapasa kwa banzani
Ulevu
Bauze Bauze jeho
Ulevu
Bauze
Ulevu
Bazinkara na ule
Ulevu
Bauze
Ulevu
Bauze jeho
Ulevu
Bauze Bazinkara na ule
Bantu bakamba tichipiango chakale ndiye chiziba makona Manji ya apipito sibanga vimvere kairifoka ya makola Apipito shua, wanali kuseri kwa nyumba Nachimu kanjo chosa tuba, wanali pize na kazunza Wasiriza chekutia, apipito bazimvera kucha Watora kankani kono funsa, wanyoza na bewa mabasunga Mati mchola na tujema soni, imwe muzinka lako na soni Kweba choka siba na balange, alangi ziba shote nikoni
Imo apipito, paka mama nyanya
Ulevu,
ndefu sikafuta
Ulevu,
ula nikareza
Ulevu,
urubula katanganika
Ulevu,
usa munyosa
Ulevu,
foka ikapaka
Ulevu,
mwapasa kwa banzani
Ulevu,
bauze Bauze jeho
Ulevu,
bauze
Ulevu,
bazinkara na ule
Ulevu,
bauze
Ulevu,
bauze jeho
Ulevu,
bauze Ulevu, bazinkara na ule
Ulevu
Musheni mwana wandani alibe ulevu anyoze la mozi na bom
Mati mchola na tujema soni Imwe muzinga la kona soni
Musheni mwana wandani alibe ulevu anyoze la mozi na bom
Kweba choka siba na balange Alangi ziba shote ni koni
Ima pipito Waka mwanyanya
Ulevu
Ndefu sikafuta
Ulevu
Ula nikareza
Ulevu
Urubula katanganika
Ulevu
Usa munyosa
Ulevu
Fuaka ikapaka
Ulevu
Mwapasa kwa banzani
Ulevu
What is his name? This confused the stupid boy. What is his name? That boy, did he see his skin? Jameson in the briefcase, and did he see that girl with the briefcase coming from Jama going to Such people, the best place is where Jeno Kanye is. And he starts singing from prison. My conclusion is I appeal to the people of the youths that we consider forgiveness and peace. That's what we need in this country. Therefore, even should apologize to the president and the people of Zambia for him to be able to be forgiven.